Luka, polisi eriko mukyala wa myaka 24 gwe yasobodde okununula okuva ku batuuze yategerekeseeko erya Viola unono nga mutuuze ku kyalo ekiyitibwa Buyonzi kisangibwa mu ggombolola y'e Bulongo mu disitulikiti y'e Luka. Abatuuze bano baade batabuse olw'omukyala ono okuteeberezebwa okuba nti badde n'ekiruubirirwa eky'okubba omwana omuto kati okusinziira ku omu ku bantu ababaddewo bino byonna nga bigenda mu maaso agamba nti bino bibadde mu ddwaliro erya Kiyunga Health Center 4 naddala mu waadi eyo wazaalirwa abakyala. Omukyala omu yafubutuse natandika okubaako ebifaananyi byakuba abaana nekyeraliikiriza abamu ku babaddewo labaye ate bubayise Nansi abadde ku mulimu alyoka abeeko kyataasa kuba bo embeera babadde bagyekengedde.
Naamuwaye nga tidi kigendererwa kishi kyaliku nga abasawo bali waleere bakozeeki batuli kati basawo omuntu lingira yawiikula omwana wangati ati omwana we ibbanga shi nga alina isitumaati mushi mungalanga nze tidi kishi kyaliku yaka ati omwana we ibbanga shi namuka ah mwana wange wa wiiki isatu aliwe zaidi ya wiiki isatu ati enge shanacho shirungi shanacho nga shiba za itegeera kishi kyaliku nti omukyala yaveeri yaka abasawo ati oyo kishi mwivi abasawo bambuuza ati oyo bambuuza mugenza onze na mkandi ah ti mugenza wange ati aze ndi mugenza wenti benza ti mugenza wange shivira mwati ni dieshi famile abasawo bambedawo bamwizeri ayinga bebali mubuza ti bikola ashi
makama gidiyo ino ngo yavunanyizwa kulabirira eddwaliro lino akakasize embeera eno kyokka asabye abazadde okubeeranga obulindaala n'okubeera abeegendereza eri abaana baabwe olw'ensonga nti emizenga gino gitera okubalukawo.
Myaka ndowooza gyenza okuva mu 2 oba neegigwamu ngaidye okukuba ebifaananyi abaana, so omusawo abaire yamubona ng'alikuba ebifaananyi wamukobye timu n'abifaananyi olikuba byaki lwaki tolekeraawo okukuba yeebuzaabuza oti ayina obwidandabi bwayenze tubaye tuwulira mu maddwaliro agaane nti waliwo ki ekiiba baana bantu baida batwala baana babanaibwe, so ngezaako okubakubiriza nti toleka mwana yenka ku kitanda waire ng'oli kuvaawo oba olikujja kweyamba wabeewo omuntu akuuma omwana oyo waawo ate omuntu wobanga weesiga kuba n'abandi baidaawo okuzaala olowooza nti alikola then abandi batya n'abaana.
Akati ye omuyambi w'omubaka wa pulezidenti atula mu disitulikiti y'e Luka ye Ntogo Naumaru onono nga yakulembeddemu ekikwekweto eky'okulaba ng'omukyala ono ataasibwa asinzidde okuwanjagira abatuuze okwewala okutwaliranga amateeka mu ngalo era nti babeera n'embeera gye beekengedde naddala eyo etawomya Nakabululu bategeeze ku b'obuyinza kubanga bo we bali ate n'amateeka bamanye engeri gy'okugateekesa mu nkola.
Okuva n'olwaleero tulekere okutwalira amateeka mu ngalo bassebo ne bannyabo kubanga abannamateeka tuliwo okubayamba bw'oba n'obuzibu bonabona nga mufunye obuteikaani amuliku n'obuzibu bwe mufunye mu kitundu kyaimwe mugezeeku bwakututuukirira tuddasobola okuba nga tubayamba. Omukyalo ono tumugemye saadi no tuli mukuumira ku kitebe kyaife ekya poliisi eyeeruuka ku Luka CPS okunoonereza kulijja mu maiso era wekinaaba nga kiri kuzuuka kizuuse nti ekigendererwa abaire nakyakuiba mwana amateeka gaida kulamula kubanga n'abakyala babaire aligema ku baana baali kubatoolawo bw'abakyusa bw'akola ati boona baliwo era bamaze okuba nga bakola ki batuwa obuddulizi fuire maze okompeiringibwa batisaawadi n'ali mu ikomera
yo mu disitulikiti eyo.